Unachomesha usomeki na kusomesha usomeki. Bang after bang.
Show me how you move.
Unachomesha usomeki na kusomesha.
Show me how you move.
Shakula tunapokula
wauko
kama mtumba sagula sagula
wauko
shumia yumu shumia yumu
nipa mamake
mama
toto laini ndo mwake nimehalalisha manake cha kwangu changu changu chake mtoto chake chake pemba nishazikoki kwenye temba na vozi mwaga jaki pemba ina kuremba na ferema
na bonge la gia so kibamia kuibuka kesho mkizamia linaanguka ama mbona limekaka linataka kudondoka nguo imekula nyama nyama imekula nguo inashindwa kuchomoka
Show me.